Deadwop.com.
Blackout Media. I'm feeling it.
GG.
Stashing the bed.
Nothing.
My Japan heart.
Cause you want to get in by a bar. Okay, I'm going to get in by a bar. Okay, I'm going to get in by a bar. Okay, I'm going to get in by a bar. Ukachipesa ni nacho nacho Kufunika ungale makeni kawache ile
Ufire waishiwa Ulipe perfect relationship
Kufunika ulipe mutima Chikondi chima bwele na maapsanda
There's a chance we might get hurt Mochi temuiko Nobody said this ain't gonna easy. Oh, Salema, you. Sindi wewe kaumpita, sindi none kanipita.
Mandi baby ni mafuna na kuleka. Sikondi chete ni mafuna choka. Manje mtima umaleza. Mtu ina nani uza ya mawa te oh, Salema, you. Baby, sikondi moli misos. Kondi muli kusema
Kujimbamba Ukamukonda ni nayo nayo Kufunika wangala makanika Kewe
Chikondi ni mbaya mbaya Ukachipesa ni nacho nacho Kufunika ungale makenika Wache ive
Ufire waishiwa Ulipe perfect relationship
Kufunika ulipe mutima Chikondi chima bwele na maapsanda Kukonda bebe Hilo ndiwe wanga mame Oh Vintu vimarimba chabe Kuyasa ni maesa mwane Siku titika yambana ni shifasila Mutima umaba wakafuno Yenda baby Ah baby
So don't Tika yambana don't you move on There's a reason for every season Oh baby Like mu easy Don't you move on Gayamana baby, hold on. Give up a chalo chabe. Living life it chabe.
Cause you want to need him bamba.
Ukamukonda ni nayo nayo. Ufunika wangala makanika wake.
Chikondi ni mbaya mbaya. Ukachipesa ni nacho nacho. Ufunika ungale makenika wache.
Ufire waishiwa.
Baby.